Tiger boy. Nini pleri kajipodo. Ukimona utakodo. Nikazuli la kadogo. Kipata kwepesh. Anangaga mafuta alizet. Step up, keep it going, I don't know. Oof, mama, ya tosh. Saga, where was sweetie girl? Sija waliza wangako. Onye shamari mbuma we. Kada kisema wana chigo. Kanya boya. Nasharo baro kanya boya. Big boss in Kanya boy. Kitchen driver Kanya boy. Yeah man. Nini penda gaza man. Nini data na punan. Tuli kutana ganyumba ya wagen. Nika kose ya chumbo jaman. Nika mkuta mtoto kitandan. Nilipata lakini sikudhani kama ndapijwa kanya boya jamani. Saga, where was sweet girl? Sija waliza wazako. Onyesha maringo na we. Hata kisema wana chigo. Kanya boya. Nasharo baro kanya boya. Big boss in Kanya boy. Kitchen driver Kanya boy. Oh wapambe na bote wadijo kwa yumaze. Wamkamate ili wapige mtungonde. Hata yule muza mpisheti. Na ye kanya kwa kupeti peti. Kasha pija paka mabetri. Kakimbia na masoketi. Hata madrego he. Mabosi, teacher, pande, doctor, doja. Kanya boy. Kanya, muza bisheti. Na ye kanya kwa kupeti peti. Kasha pija paka mabetri. Kakimbia na masoketi. Where was sweet girl? Sija waliza wazako. Onyesha maringo na we. Hata kisema wana chigo. Kanya boy. Nasharo baro kanya boy. Big boss in Kanya boy. Teach and drive Kanya boy. Kanya boy. Nasharo baro Kanya boy. The big boss in Kanya boy.